Gray on the bit.
Gelo wanga na news aenda ku girls night out. Ati aenda na vanzake, it's a ladies night in and ati no doubt. In and have a guide nendo mwapo 1-2. Time yaze kuma 0-2. Nati festi nifike kukweba lili. Gelo wanga na vanzake no pope za timeru. Jenny, Tinda, Tasha, Messi, na wanga. Love na vicho kama Kaleza you can die. Mendo yose ya bidi ni nangenu sama. Awe mwandi I really tried. Panoni ni na bipi Tempa plus na mashoko. Mutima na valako na kumako na loko. Heartbreak we na vamo mwaloko. Inaishi lefao kufikoko. Solution ni bia. Ifu na chefi bia. Take to chushe my dear. Eze ni so meti mandi hapa sini mufuna pomonia. Gelo wanga na news aenda ku girls night out. Ati aenda na vanzake, it's a ladies night in and ati no doubt. In and have a guide nendo mwapo 1-2. Time yaze kuma 0-2. Nati festi nifike kukweba lili. Gelo wanga na vanzake na pope za timeru. Jenny, Tinda, Kasha, Messi, na wanga.
Niuza ati ya choka pano popoka. Benze babolo mutenga muchipiki motoka. So chifukushi naende naenda kufopoka. Taba nikaiganiza, sinza ekwanisa. Gelo wanga nichilima vama endo liza. My Mona Lisa, kuliveve pizza. Vama labu vima paya ungalize wilo. Zembe labu ni ekizamu ninga adye zero.
Mumu batoto batoto.
Soni pasile botolo ni kondole sekigo.
Gelo wanga na news aenda ku girls night out. Ati aenda na vanzake, it's a ladies night in and ati no doubt. In and have a guide nendo mwapo 1-2. Time yaze kuma 0-2. Nati festi nifike kukweba lili. Gelo wanga na vanzake na pope za timeru. Jenny, Tinda, Tasha, Messi, na wanga. Nina pesa meri. Nari bad boy. Peza gero wanga boy. Angara na pamende pachibesa boy. Feeling ako na mdivero boy. Original Bukasa.
Tint
check.
Woo. Miss
J on the beat.
Now one.